n'okusaba kwange nga n'ebisomoza bingi biyiganye menne yange ne be watusindika nabo nabo batulabanga kakisa akabatuusa ku biruubirirwa bye balina batunda n'emyoyo gyabwe okutuwangula bano badduka baddusi basinga n'empungu embiro boogera ebigambo ebinyuma okuwulirwa abo nga bye boogera tebifaanana na bye bakola batwagala bonno wansi naye baswalize bajja okulwana ate bo beekube mukama nsaba ekyokulwanyisa ekitasasamaza balabe bange olwonzijenga tebandiko sabye ekyokulwanyisa ekitasasamaza balabe bange mpitewo nga tebansumira mukama nsaba ekyokulwanyisa ekitasasamaza balabe bange ekyo kyowawa Dawudi sabye ekyokulwanyisa ekitasasamaza balabe bange ekyo kyakuwangiza yegwe manyi gange esuubi lyange lirimu gwe yegwe essasi erisembayo gwe ansi esembayo eri obulamu bwange abakukkiriza mazima ddala tobawaayo mu mikono gy'ababi zijjukira Dawudi ku bunafu bwe yalina wamulwanira nga n'ekyokulwanyisa kye yalina kyali ky'amaanyi kyali kigweke nga kya buziba ne Yese teyakiraba ate ku Goliyasi oyo no kyasuka yafana kyekango olw'ekyokulwanyisa oyo kye yamukubya nafungabo ndaba maanyi sirina naye ate bibyo bya mwoyo mukama kusaba tondekulira oyogera mu Isaya n'ogamba sinaba amaanyi be bawamba baliggibwawo n'omunyago gw'abentiisa guliteebwa yomba n'abo abayomba nange lokola abaana bange n'ebintu byange ababanjo balise ennyama yaabwe obatanize omusaayi gwabwe nabo balimanya mukama nsaba ekyokulwanyisa ekitasasamaza balabe bange olwonzijenga tebandiko nsaba ekyokulwanyisa ekitasasamaza balabe bange mpitewo nga tebansuubira ekyokulwanyisa ekitasasamaza balabe bange.